Kani changanya mtoto hasa na bonge la show Shiki kibaba na bonge la mwili lakini mtoto kani control Hey, baga, movie, selfie
Popcorn,
taka, yeah Mtoto, cutie, smarty, ice cream cone
Anapata, yeah
Bonge la game, yuko na bodies, rapper Eshima kila semu anoko washa fiata Goma melody tamu, yani crazy matata Ananita mandingo shaka, zulu shaka
ha. I know what she needed Just like you need to leave it Sina aja ni mulize Kabla yote kwanza anataka Baga movie selfie popcorn Baga movie selfie kiss and high Baga movie selfie popcorn Baga movie selfie kiss and high
Upendo wake Nimedorora Toka nimeondoka kwake Police Bila vingora Hawafanyi kazi zake Cute fast shepo Mkichwani nywele ndefu Paka mademo wa home Nauna kichefu chefu Bag a movie selfie Popcorn na kadhalika Kimsifu kwa microphone ujue Kasha kubalika
Popcorn, baga movie selfie kiss and high. Baga movie selfie, popcorn, baga movie selfie kiss and high.